Yeah, ichini chano ichi
Daimo
Alfa Romeo. Let's all
my game is by the corazón.
Let's go get it.
Yeah, my candle is shining now.
DJ Spider on the beat.
DJ Beast on the mix. I love Rise Above music.
Wana basali ni kanyanda kuya kwile. Ni kanyanda kuya kwile. Yewangwe tuka. Kakenduka kakeka tuka. Ni kanyanda kuya kwile. Ni kanyanda kuya kwile. Yewangwe tuka. Kakenduka kakeka tuka.
Fresh mind. Anika music neri hai nyani. Kushwa niko pele siki una kwa barikani. Esifa eneva inze vandiseya. Nevali future iluva nifaa kuna konia. Kupa famous mina kikulata kwaka. Anisi ya loko kiyo featuring abalusaka. Nitea hot, nitea lente mabutuna. Yebi nisava auto soprano nivatena. Onayo ya kapa ila kulumba. Uziwe samu baba yena konje kuitumba. Esifa inensa zivisikiriti. Niatile mwateni luri mina kirikiti. Anisana na kweyama bounce back. Dance ni vefo anifuma ni chansi. Akimova zivela vene kampeya. Anisani kutu sholo kota nani lipia.
Kenio kutoka mwama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mwama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mwama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mwama nyando.
Nobody knew what the future held for me. Nobody knows what the future holds for you, holds for you. Nobody knew what the future held for me, held for me. Nobody knows what the future holds for you, holds for you.
Nobody, yes. Nobody know,
Kakendo lori kona katukile. Naike kuliwaba mubasa ushinga kuli. Kambe kwa kona la nyande kuya kwile. Minamuli kuli nani kari nifu. Nika no mitari manga fela. Kulivela teya mina eka taritifu. Esi sami babani ile mubano. Nivatanga kumiti sabuka ufi. Uwacheza uwaseya vone bakono. Kubahande mabupilo kina mungi. Neni para ukafani. Nevele meza falso nane apala neni sanwi. Nika nipushinga ona chwana. Kuzama esa maskuka. Mafelelezo mare ni preule lifoku tuna.
Tuna, tuna, tuna.
Ene muni seya seya fa. Universe will truly outreach this far. I know they lie, I'm now high. Thanks goes to the most high. Nizuru kuti ile moni mwale nya. Manyando luli ni avoni nya. Kuzwa kale kale kwa wana nya. Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mama nyando.
Nobody knew what the future held for me, held for me. Nobody knows what the future holds for you, holds for you. Nobody knew what the future held for me, held for me. Nobody knows what the future holds for you.
Sunga zibe vene viri kusogolo. Basie baseke pene uku mwezi golo. Pene upushing ama fauzi na mapuku. So that ika balansa wasa kambe ni fluku. Mulungu walina pulani. Mailo njiwe uza salula papani. Jani enzo ziba inde ninga fike pano. Ninga nkale kampani mutumba na kangono. Viri vose vinga chitike. Ukate kapo fintu vinga pikike. Usalekeba kuname vama jelasi. Siba funa kuti uka nkale famasi. Uzienza kozi kari muli tinti na chilimba. Bafuna muziponda bonse nyelele na simba. Fesi ya sira kaidi te rekoda. Kwa sala chema fans kuimvela noi.
Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo. Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo.
Kenio kutoka mama nyando ni kakake katu kakakendo.
Kenio kutoka mama nyando.
Nobody knew what the future held for me, held for me. Nobody knows what the future holds for you, holds for you. Nobody knew what the future.
your boy Taimo, Fresh Mind, Alfa Romeo, Mac MJ's boy.